Samuel oqala isahluko 29 verse 1. AmaFilistha abutha zonke izimpi zawo eAfeki. AbakwaIsrayeli bamisa ngasemthonjeni oseJizreyeli. Verse 2. Amakhosi amaFilisti adlula ngamakhulu angezinkulungwane. UDavid nabantu bakhe badlula emuva kanye noAkishi. Verse 3. Zase zithi izikhulu zamaFilisti ayini lawo amaHebheru na? UAkishi wathi kuzo izikhulu zamaFilisti, akusiyo uDavid inceku kaSawuli inkosi yakwa-Israyeli okade enami kulezinsuku nakuleminyaka na? Angifumananga lutho kuye selokho ahlubuka weza kimi kuze kube namuhla. Verse 4. Kepha izikhulu zamaFilisti zamthukuthelela. Izikhulu zamaFilisti zathi kuye, buyisa lowo muntu ukuba abuyele endaweni yakhe omise kuyo angahleli nathi empini. Funa abe isitha sethu empini ngokuba lona ubuya kuyigculisa ngani inkosi yakhe ungengamakhanda alawo madoda na. Verse 5. Lona akasiye uDavide ababehlabelela ngaye besina bethi, uSawuli ubulele izinkulungwane zakhe, kepha uDavide izinkulungwane zakhe ziyishumi na. Verse 6. U-Akishi wambiza uDavide wathi kuye, kuphila kaJehova wena, uqotho kukuphuma kwakho nokungena kwakho nami empini kuhle emehlweni ami. Ngoba ngifumananga bubi kuwe kusukela osukwini lokufika kwakho kimi kuze kube namuhla, nokho emehlweni amakhosi awumuhle. Verse 7. Ngalokho buya uhambe ngokuthula ungenzi okubi emehlweni amakhosi amaFilisti. Verse 8. UDavide wathi ku-Akishi, kepha ngenzeni na? Ufumeneni encekwini yakho kusukela osukwini engaba phambi kwakho ngalo kuze kube namuhla ukuba ngingayi ukulwa nezitha zenkosi yami inkosi na? Verse 9. U-Akishi waphendula wathi kuDavide, ngiyazi ukuthi umuhle emehlweni ami njengengelosi kaNkulunkulu, nokho izikhulu zamaFilisti zishilo ukuthi akayukukhuphuka aye nathi empini. Verse 10. Ngalokho vuka ekuseni kusasa kanye nezinceku zenkosi yakho ezifike nawe, senivukile ekuseni kusasa sekukhanya mbani. Verse 11. UDavide wavuka ekuseni yena abantu bakhe ukuba bahambe ekuseni babuyele ezweni lamaFilisti, amaFilisti enyukela eJizreyeli.